kiza gulwa wenda uneza kiyo agwa nembea na Yesu nela limu ya maende umoga tuina nazi kayo lemande weta nagwithi ya wina Mary kunyo mongele na chende
Thank you. Kaju Iraga Jenny Rulinawa Modunga Kuseni Amogayana Bonamu Agana Getina Gelonina Ugaira Amogayana Susumono Olia Yosia Oyaka Tumane Wazula Ndolo Gede Janda Monono Wabi Wala Juma Mataesi on the view.